wange abakyasigadde wote yamanya ekyo yimba mulirwawo bantu bange nga munneewunya olw'obujigiza obungi obwankola mutwe ngaejjukira bye twalabanga bwensengejja wadde ebyonnabanga muto myaka ejuli ngenda kwasa byonna bye twalaba luli ate mbiwumbewumbeko tubyekenneenye bakyambita basudde n'amalala ntoko ne mubino byendeeta nsuubiramu erinyempya bati bakadde bange munjazikamatu anti tewali kyensimba nekitaloka era bato mutuule munneetoloole bwe bw'okusigala mu nsi nga twezaayidde nammwe abakadde kadde temwesulubakka mumweriyo aliwangaala n'atafa mangu nga n'obuzibu bwange bwe nviiriddeeka n'omwa uganda yaffe ne gye twasensebula anti okuva mu gyenkaaga twakwata enso ne tuwumukula ga tuli ku nsi yaffe twali banyigivu nnyo nga twafunkubira nga ne mu byobundu ebibisaba mu mwe tudda teri yababunaayira lushankalanyenga twali bannyirise neera kwefekka twakituukako ekyo wano bwe twakyawagana olw'ebiina by'obufuza tamanya yaali nga buli wa kibiina kyekyo ekiba ekika wammesi netufundirira abandi bwe kufa owaddiddi watuula ntokola nsobi yubbisa obakkewa etoli watika eyo njawukana eyajja era ndamulabe neviiramu ffe bannansi okwetta ffekka mazima omusaayi n'obuwangwa ku ttale yonna byaba ku kino kkireetawo obwogaane kati mulinde bannange neseetinge n'awunzika teryambuuza ndi ate kino ki sebitalojika naye wamba kwamulema era taliseka ndi mu masanyu amangi nduulu zakuba naffe ebibiina by'obufuzi byatwegaana mu mawanga ga afirika wonna bwe guli oba okyabinenya uganda olw'enkola eriyo n'okulira nti n'egiyini nayo bwe guli buli muntu aba nekyayagala ku nsi bwe kiri ate era buli omu abaawo nekyatakwatako oli obutalya kyoli awo siraba nsobi emugulisa mbulaga gimanya linyinyanyole nga wano mu afirika ebyawo bwe biri bukya ebibiina byabufuzi byazookosebwa ne tubundabunda mu nsi zaffe bwe zidduka so kye kiseera ky'okukola okukuza ensi yaffe ne tubundabunda mu nsi zaffe bwe tudduka so kye kiseera ky'okukola okukuza ensi zaffe bangi bali mu mawanga gye baabudabizibwa balinze gavumenti ezeewaabwe zikyuke omubuuza byajja bitya ate kubootoloke obeere ddala oweeno n'obutaddaka akuddamu nali mbagira dippi ensobi yubbisibwe eyawangula eka naye tetuulika oba okyamunenya n'owulira nti gye yava abasigalayo bonna ntaana z'okulaba ate abalala teri yali ategeddeko bambi baabula bubuzi tebaaziikwako kyandibadde uganda wano okuba tugambe naye amawanga ga afirika gonna bwe guli ebyobubuzi byatulema tukkiriziganye ne tujja kwetta tuggwewo bwentyo bwendabye twandirese ebyobubuzi ku nkola eriwo siragira naye nteesa nammwe mwogere zatusensera zava mu bibiina byabufuzi obwosekaseka so ddala tebyali bibi gye twabisookera byali biraga enkola ey'obuntu bulamu leero oli okunyonyola ekigenderwa mu byo naawe ofuna ekifaananyi ekirungi mu mutwe naye okuva lwe twabulwa ekirumba mu byo lwaki tetubireka ne tudda ku ebya anti yajja na muzungu yadda gye yava twandigize tubizzaako emabbale wali tugeze ku nkola embi eno twekulembere nga tuyitira mu bukiika ebbanga tulabe kuba ekitotawaanya ennyo okubabalamu n'eddembe buli kyoyagala obutakugirwa mpoza ebyensinga bwe bitabeera ebyo bibaddewo oba mpoza abatalaba bino bimukaga ebyobwavu sina kintu ebyo byogerwa abakola n'abatakola nalina siriza entuumu ewube mu maka ayinza okukabira ensimbi bwetalabika ate ekiri nkutonde abamu bafune abalala bavuwala abamu basabe teri mulembe kwolonda nti kati guno temwali bantu baavu nnyo ebitalojeka n'ogwabagagga beereere teguli baayo mukisa bwe kulondobamu abafuna manya nze gye ntwalanga ekikulu okuba mulamu n'obutakuka ku nsolo bwotto nti tunyiga ebyo bwe tubeera nabyo mpaawo kyenjula ensimbi efunwa mulamu tefuna muku nteesa buteesa ebyatulema tubireke tugendere bwe twabadde siraba nsobi. sira vasuri. Temu zinje ni gambo sira kitero ambaka. Na ujue ndogo za yotu jihulisi. Afrika ya antitese zate chiva chivi. Neva kumbuka ya veru iranzi mesawa. Kira wetu tabe mkwa wa mtuli kati. Nchitu na kumo kweta sagaro seke. Vivina vya ufuzi tuwa viwani satu wakula vivina vya kufunera chue chili. Haa ukumfa mjenga kachoto la wachi mwafiku kuchululu ufuzi mungu jopaka. Mposa volu watu unga nyerere wano ya tika siwe ya kuwa sabande wafuki. Mposa watu na volu watu unga nyerere wano ya tika siwe ya kuwa sabande wafuki. Ni wala la sambi ya kaunda kwa mnanyi ya wangu li wana kuchili za tindo wekuli. Uganda twalondanga n'ekitutu ny'okulonda kyatubulanga watenga esali yoje twabaliranga obululu kyokka ebyavanga yeno twabifunanga katonda ye mujulizi kyaddiriranga mundu kuva mu sito watwetirimbuli ekirala mu gavumenti ezo gwajabagira nganti buli omu munnange lwolya lwobala wabanga kutala obukumi agabbi ga bukeno omanyi obulungi bwakaluluke mwakubaluli nganti agaziku ne mundu ne yunifoomu bagitawe kutwesonda agabbiga Kukaliza kunanga msoro Ngera kwe kukule mundu ezatu sanyaka Amazima kukerwe tinu tulikati Meli tukye giringe yovya kendera Tukendere kutwabate wenjo kwenisaba Kulichu siza mamase yovili soba Na yoko kakumbere no tunde kubiso Banda Uganda banange mbeme zikule Mukirizika njina genga siru ambaka Saso mana inja urobu jikwata Sebo ufuzo wangu mio mutwe Pavo karundi kafamu na mwemulabe Ngudo zazi kukufa jetu wafambialo Umuzungu ya leka kumiede tuwa yungirako Zinezi ingire vivuga zao mokoka Kola sinabete nteka ngatili wanyika Wanekole liria sigara likola limu Liria wawesi wanansa wawane katwe Watevilu wa vira vipote tuwa nichipoze Mfira vira mbire yotu wawana kuna Katituka wabia wabu yinjiri uo Kayika sema wakola na watakula Habatunga wazili enji utona la wachina Haba ujira mungeso bukwa kwa soya Wate wali uo wafa babu mkume Kasika wali wabali nilinji usabe Musinga uwe muna tuza ate mkufa Ukuja utemu mnyake mwinga kawaze Zemiri latalu mwafu ni mkubeshinu Na ingate wali wabina vange mtuke Iji tulemio kwa sadu isa walevyo Tumise vya ufuzi kali mulabi Zempagiro kuhu mwafu mwafu noturo Okusingo kubani vingi sule kurusa Liwando oza ya lete tukubaga nye Temuzivu mulo uvisira kinderu ambaka Urunata wamba mnyendo mweru sokera Chitawe nazive nyendo na mwurusu Nafichigambu vya ufuzi chajule mitwe Pawaroza vya makuru chakali mchio Sama makuru kachumu ufunze wegali Na yafika kajire matabu mburu Lutujawe basani kukali mulabe Lutujawe basoso tulakali mulabe Lututwaleje basani katwe ya yamule Mwinyo nyolovu gambu unu watu ugula Akamu yete mokola sataba kumimua Ate human light keko kubiri Tufuna kasika kanaka makuru kati Mwabasu mwabaka ngambaba igirize Mwemuba motu chikira mkula chino Kwe mburi marukule mwamupite rumu Ninyo nyolovu gambu umu ninyo nyoke Mulioke mkabire fize zaba werera Umanyiki umukeza azaru wa mageza lina Mbunzi kambala janira basebo kati Turuane kukuza kwanga siku ndamiku Kakati wano Mba mbuma za chizula Ndisente mbulamu Ndiyangi vipivana Ndikambe kujita Mbujetu kukere katincha kumacha Niratu mizanti Ndisente mbulamu Teri mfumu kaka wano Tumbuza uza Echi basu teke manya Sirina mpia Zena imba ni muka mkiru Watilishe kisa
www.mp3ugandanmusic.com.